Owange seswa.
Chichi.
Wakaulide.
Agariwa.
Ekitongole chiwoza chomusoro munda mugwanga echa URA. Chikwadde omukisa gumu atega gwe gusemba. Okukozesa ekisonyi okumagoba ninga si. Kumusoro omukadde okukubanjibwa. Kyoyina okukola kwe kusasula omusoro okukubanjibwa omukadde ogutasussa nga asatu ogw'omukaaga 2024. Ekisonyiwo kumagoba ninga si kikolerewo mbagirawo. Kyokka ekisinga okusanyusa chichi. Yuwa naigenda kusindikira obubaka obukwata ku musorogo ngekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobola okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo gwokka ogukubanjibwa olwo osobola okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
Obadde okimanyi nti osobola okufuna eddakiika ezitaggwako ku Manda Mobile ne data wa nnaku ssatu nyiga *149. Emu hash ojja kufuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ku Manda. Manda Mobile koleza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.